lwa manga. Aungene clubini, aung busy chere sightini. Atwe kwela ngimtengeli drinki, nam ngimbuzi ngzuitinga ngani. Ati ya upetanga mwali ngiti yae, kanta upetanga kati ngiti yae. Hana yunetla ngiti yae, kandi ana yunetansi ngiti yae. Yangbuzi ya upetanga mwali ngiti yae, eta upetanga kati ngiti yae. Kanta ana yunetla ngiti yae, ana yunetansi ngiti yae.
Ayo tandolunje lola manga we. I would tandolunte no la 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 manga we.
Ndacela baby ungandiphathi ngale ndlela. Bendisithi uthando lwethu luzophumelela. Bendisithi uzondithanda kanti wena udlala njengam. Uthanda mina nokuthanda imali. Ukhetha mina nomukhetha imali. Ufuna mina nomufuna imali. Ngibele phezu kwendlu ngibatshele ngawe. Kuthi angibele phezu kwendlu ngibatshele bo. Ukuthi uthando liyabiza futhi nawe usuyashintsha. Buka manzi uzenze idifa. Ukuthi uthando liyabiza futhi nawe usuyashintsha. Buka manzi uzenze idifa.
I would tando lunge no la manga we. 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 I would tando lunge no la manga.
Uthando kanti yena ufuna imali lengenayo. Uthi angimbonisa uthanda akaziboni zonke izinto lengizenzayo. Now she wanna go ngoba akayitholanga igold. Yazi labantwana baseGoli bazokudidisa ingqondo vele ma ungabona. Lona kangithandi oh no. Ufuna ukungiyuza I know. Uthanda imali yami. Ufuna imali yami. Lona kangithandi oh no. Ufuna ukungiyuza I know. Uthanda imali yami. Ufuna imali yami. Now she wanna go ngoba kayitholanga igold. Yazi labantwana baseGoli bazokudidisa ingqondo vele ma ungabona. Now she wanna go ngoba kayitholanga igold. Yazi labantwana baseJozi bazokudidisa ingqondo vele ma ungabona.
I would tando lunje no la manga we. 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 I would tando lunje no la manga we.
More music at iminati.com.